Ulisa wanebuza Lwachion wako bocho Nyumirwa erinyalyo Yenda wa mubiro bozo Na yomutima kwange Ugenda kukunonya Mububone robona Zesiva nkulira Gwekizi kizanyo Omutima kwange kunenya Gwekizi kizanyo Nikulinda no kulaba Nikulinda Gwekizi kizanyo Omutima kwange kunenya Obute webucha Zijukire mbozizo Ebyo byo gambanga Binuma ne binokota Zesiri na kibi Kiena kukola baby Labano mukwano Kuchali mumutima Na yomutima kwange Kujenda kukunonya Mugubone robona Zesiva nkulira Wekizi kizanyo Omutima kwange kunenya Wekizi kizanyo Ndikulinda no kulaba Ndikulinda Wekizi kizanyo Omutima kwange kunenya Boba wala kunze Zano moyo kwangi